The sermon "God is His Own Interpreter" was delivered on Wednesday evening, February 5, 1964, at Kent County Fairgrounds, Bakersfield, California, USA. Intshumayelo, uThixo itoliki yesiqu sakhe ngokwakhe, yashunyelwa ngokurhatya ngolwesithathu, ngoFebruwari umhla wesihlanu, ngowe-1964, Kent County Fairgrounds, Bakersfield, California, America.
Our Heavenly Father, a word from you would mean more than all man at any time could do or say, because people are waiting to see you.
Bawethu wasezulwini, ilizwi elivela kuwe lingathetha okukhulu kunako konke awathi umntu nangaliphi na ixesha waba nokwenza okanye akuthethe, ngokuba abantu balindele ukubona wena.
And we thank thee because if there is those who are under expectation, they are looking for something to happen.
Kwaye siyakubulela ngokuba kukho abo balindeleyo, bajonge into eyakwenzeka.
And when the people are thirsting for something, the deep call into the deep, there must be a deep to respond to that call.
Kwaye xa abantu banxanelwe okuthile, inzulu ibiza inzulu, kumele kubekho inzulu eyakuphendula olo bizo.
That's why we're here tonight, because it was upon these ministers' hearts and the people.
Kungoko ke silapha ngokuhlwa nje ngokuba kusezintliziyweni zaba balungiseleli naba bantu.
The call is together to ask you for favors and blessings.
Ukusibiza sihlangane sicele inceba zakho nentsikelelo.
Believing that you will heal the sick and save the lost and will make manifest your word.
Sikholwa ukuba uya kubaphilisa abagulayo, usindise nabalahlekileyo, uze ubonakalalise ilizwi lakho.
And we pray, Heavenly Father, that you'll grant this to us as we humbly wait upon you, night after night.
Kwaye siyathandaza bawasezulwini ukuba usiphe oku, njengokuba silindele ngokuthobeka kuwe, ubusuku nobusuku.
May there be such a pouring of the Holy Spirit, and may every person be blind to anything else around them except God.
Wanga kungabakho kungako ukugaleleka komoya oyingcwele kwaye wanga wonke umntu angaba imfama kuyona ntoni na emjikelezileyo ngaphandle koThixo.
May there be such a great cry go out among the people thirsting for God.
Kwaye kwanga kungakho kubiza kungako phakathi kwabantu ukunxanelwa uThixo.
There will come a revival throughout the country here, and every church will be packed full of people, sinners, crying out for God to have mercy.
Kude kubekho imvuselelo kulo lonke ilizwe eli ithi yonke inkonzo izaliswe ngabantu abone bekhala kuThixo ukuba abe nenceba.
And the Holy Spirit healing the sick, making the lame to walk, and raising up the dead.
Nomoya oyingcwele uphilisa abagulayo, esenza iziqhwala ukuba zihambe, evusa abafileyo.
Granting these things has been promised in thy word.
Ephisa ngezinto sazithenjiswe elizwini lakho.
Come, Lord Jesus, and fulfill thy promise.
Yiza Nkosi Yesu uzalisekise isithembiso sakho.
Come to us tonight.
Yiza kuthi ngokuhlwa nje.
We believe that you are the same yesterday, today, and forever. That your promises cannot fail.
Siyakholwa ukuba wena nguwe izolo namhlanje nangona phakade nokuba izithembiso zakho azinakusilela.
Both heavens and earth will fail, but your word will not fail.
Kokubini amazulu nomhlaba yakusilela kodwa ilizwi lakho alisayi kusilela.
May our understanding be open.
Yanga ingqiqo yethu ingavuleka.
May the Holy Spirit come and lay the fallow ground.
Wanga umoya oyingcwele angeza andlale umhlaba olifusi.
May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight.
Yanga ingqiqo ingavulekela kumoya namandla kaThixo ngokuhlwa nje.
That he might manifest his promised words through us.
Ukuze abe nokubonakalalisa amazwi akhe esithembiso ngathi.
For we ask it in Jesus' name, amen.
Kuba oku sikucela egameni likaYesu, amen.
Now tonight, you who watch the text, let's turn in the Bible to the book of 2 Peter and begin with the 15th verse.
Ngoku ngokuhlwa nje ninabajonge itekisi. Masityhile eBhayibhileni kwincwadi yesibini kaPetros siqale ngomqolo weshumi nesihlanu.
Just for a way of speaking on the scripture for a few moments.
Ukwenzela nje indlela yokuthetha ngesibhalo imizuzwana imbalwa.
Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance.
Kananjalo ndiyakukhuthalela ke ukuba nibe nako amaxa onke emva kokumka kwam ukuzikhunjuzwa ezo zinto.
For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ.
Kuba sithe singalandelanga zintsomi zabuqhinga, sanazisa amandla nokufika kwenkosi yethu Yesu Christu.
But were eyewitnesses of his majesty.
Sithe saba ngababoneli bobungangamsha bakhe.
I love that.
Ndiyayithanda loo nto.
Eyewitnesses. Not some fable. We are a witness of what we're talking about.
Amangqina. Hayi intsomi ethile. Singamangqina oko sithetha ngako.
For he received from God the Father honor and glory.
Kuba wamkela kuThixo uyise imbeko nozuko.
And there came such a voice to him from the excellent glory.
Ekuzisweni kuye kubuqaqalo obalasileyo ilizwi elinjengeli.
This is my beloved Son in whom I am well pleased.
Lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo mna nguye.
And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount.
Nelo zwi ke saliva thina lisiza liphuma ezulwini sinaye entabeni leyo ingcwele.
We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye may do well that you take heed.
Kananjalo sinalo nelona lizwi liqinisekileyo elilelo buprofethi enityapha yokulinyamekela.
As unto a light that shineth in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts.
Linjengesibane esikhanyisa endaweni emnyama kude kuse liphume ikhwezi ezinhliziyweni zenu.
Knowing this, first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation.
Nisazi okuqala ukuba sonke isiprofeto sesibhalo asibikho ngokuzicombululela.
For the prophecy came not in old times by the will of man,
kuba kukhange kubekho siprofeto ngokuthanda komntu,
but holy man of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
Bathi abantu abangcwele bakaThixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Yanga inkosi ngongeza intsikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo.
Now I'm going to take this for a subject. God is his own interpreter.
Ngoku ndiza kuthatha oku njengengongoma, uThixo itoliki yesiqu sakhe ngokwakhe.
We are living in a day of confusion. We're living in a day that when men and women hardly know what to do.
Siphila kumhla okudideka. Siphila kumhla apho amadoda nabafazi kunzima nokubayazi into abayenzayo.
Everything seems to be in a turmoil.
Yonke into ikhangeleka isisiphithiphithi.
Everything, it seems to be there's so many different ways to look.
Yonke into kukhangeleka ngathi zininzi kakhulu indlela zokukhangela.
That's Satan to do that.
NguSathana owenza loo nto.
Now God cannot judge a people righteously or right unless there be some standard that he has to judge them by.
Ngoku uThixo akanakubagweba abantu ngobulungisa ngokukuko ngaphandle kokuba kubekho umgangatho ayakuthi abagwebe ngawo.
And the Bible says that he'll judge all men by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word.
NeBhayibhile ithi uyakubagweba bonke abantu ngoYesu Kristu. Ke uYesu Kristu ulilizwi.
St. John, the first chapter, said, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
KuYohane ongcwele isahluko sokuqala ithi, ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwe kuye uThixo, waye ulizwe nguThixo, ulizwe wabayinyama wahlala phakathi kwethu.
Now all we are today is the display of his attributes.
Ngoku konke oku sikuko namhlanje kukubonakaliswa kwengcinga zakhe.
In God, first, he was not even God. God, we just call him the Eternal One.
KuThixo ekuqalekeni wayengenguye noThixo. UThixo sinokumbiza njengokuthi ngulowo unaphakade.
He wasn't God because the word English word God means object of worship. And there was nothing to worship him.
WayengengoThixo ngokuba igama lesiNgesi uGod lithetha injongo yokunqula. Ngoko ke kwakungekho nto yakumnqula.
So he was the Eternal One, the main fountain of all intelligence.
Ngoko yena wayengilowo ungunaphakade umthombo oyintloko yobulumko bonke.
And in this fountain of all intelligence, there was not an atom, molecule, or nothing, light, nowhere, star, moon, nothing else.
Kwaye kulo mthombo wabo bonke ubulumko kwakungekho nanye iatom, isuntswana, okanye nantoni na, kukhanya naphi na inkwenkwezi, nyanga, nantoni na enye.
God, what we know is God, the great spirit that was eternal, never did begin, never did end, he was there.
UThixo le nto siyibiza ngokuba nguThixo umoya omkhulu awungunaphakade awuzange uqale ungazange uphele wayekho.
And in him was attributes.
Kuye ke kwakukho impawu.
It was attributes to be God. Then his attributes to be a father. Attributes to be a son. Attributes to be a savior. Attributes to be a healer.
Impawu zakhe zokuba nguThixo yaze yazimpawu zakhe zokuba nguyise. Impawu zokuba ngunyana, impawu zokuba ngumsindisi, impawu zokuba ngumphilisi.
All these attributes was in him.
Zonke ezo mpawu zazikuye.
And now, these things that has unfolded since then are just his attributes being made manifest.
Ke ngoku yena, ezi zinto zithe zatyhileka ukusukela ngoko, zimpawu nje zakhe zibonakalaliswa.
What I mean attributes was his thoughts and a word is a thought expressed.
Into endithetha yona ngempawu yayizingcinga zakhe kwaye izwi yingcinga ebonakalalisiweyo.
And then that was in his thinking. And when he said, let there be, and there was. Let there be, and there was.
Ngoko ke yayikoko owayekucinga waze wathi akuthi makubekho kwabakho ke makubekho kwaze kwakho.
And now remember, you Christians were his thoughts before there was a world.
Ke ngoku kumbulani, nina maKristu, nanizincinga zakhe ngaphambi kokuba kubekho ihlabathi.
And you are the manifestation of his thinking before there even was a world. You were in Christ. Amen.
Amen.
In God, in the beginning.
Kwaye nisisibonakaliso sokucinga kwakhe ngaphambi kokuba kubekwa kukho kwahlabathi, nani kuKristu. Amen. KuThixo ekuqaleke.
That makes you then, you see, his subjects.
Londo inenza ngoko uyabona abakhonzi bakhe.
And the whole thing is God himself materializing himself tangible so he could be handled, seen and so forth.
Kwaye yonke londo inguThixo ngokwakhe ezenza ukuba abe nokuphatheka ukuze abe nokuphathwa abonwe nokunjalo.
And that's what God is, the whole thing.
Uyilonto ke uThixo yonke londo.
Then people say the interpretation.
Ke abantu bathi ukutolikwa.
I was speaking here not long ago in a meeting. A man said to me, he said, Brother Branham, you have the wrong interpretation. You don't interpret that right.
Ndandithetha apha ungekudala kwixesha elidluleyo enkonzweni kwakho indoda ethi kum yathi mzalwana uBranham unengcaciso engeyiyo awuyitoliki kakuhle laa nto.
Now we hear they go to Methodists and they say the Baptists don't interpret right.
Ngoku siva baya kubuyisile baze bathi amaBaptists akatoliki ngokuko.
The Baptists say the Pentecostals don't.
AmaBaptists athi abakwamoya abenzi njalo.
The Pentecostal says that the oneness don't.
Abakwamoya bathi bona abobunye abenzi njalo.
The oneness says the assemblies don't. And each one says the other one don't.
Abobunye bathi amaassemblies akenzi ngokuko kwaye omnye uthi omnye akenzi ngokuko.
God is his own interpreter. He don't need anybody to interpret for him. He does his own interpreting.
UThixo itolike isiqu sakhe ngokwakhe akasole bani kuba amtolikele uzitolikela ngokwakhe buqu.
Who is the man that can interpret God? God is his own interpreter.
Kubani indoda enokumtolika uThixo? UThixo itolike isiqu sakhe ngokwakhe.
Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning, when God said, let there be light, and there was light. That's interpretation to it.
Ngoku uPetros ethetha apho, sifumanisa ukuba ekuqalekeni. Akuba ethe uThixo makubekho ukukhanya kwabakho ukukhanya oko kukutolikwa kwaloo nto.
When God said anything and it was manifested, then that's God's interpretation, that his word's right. See?
Ngethuba wathi uThixo wathetha nantoni na yenziwa yabonakalaliswa ngoko oko kukutolika kukaThixo kokuba ilizwi lakhe lilo yabona.
When he said let there be light, that was in his thinking first before there was such a thing as light.
Ngethuba wathi makubekho ukukhanya oko kwakusengcingeni yakhe kuqala. Kaphambi kokuba kubekho into enjengokukhanya.
When he said, let there be light, light sprung into the skies. That's the interpretation.
Wathi akuthi makubekho ukukhanya, ukukhanya kwavela isiphakabhakeni, kukutolewa kwelizwi lakhe ke oko.
Nobody has to interpret that. For God said so, and there it was.
Akukho mntu unokukutolika oko. Kuba uThixo watsho kwabakho ke.
When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of His word.
Xa uThixo ethetha kuze kubonakalaliswe oko kukutolikwa kwelizwi lakhe.
Why can't man see that? Why won't people see that?
Kutheni abantu bengakuboni nje oko? Kutheni abantu bengakuboni nje oko?
God makes a promise, and God says in the beginning in Genesis, He allotted His word to each age as it come down from the beginning to the end.
Xa uThixo esenza isithembiso, aze uThixo athi ekuqalekeni kwiGenesis, walaba ilizwi lakhe elabela sonke isigaba njengokuba lisuka ekuqalekeni kuhla ukuya ekupheleni.
And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth.
Nokuza ukuhla kuzo zonke izigaba ihlabathi lenkonzo lizixhubile zonke izinto ngezithethe nokunjalo.
And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. And the word of the Lord comes to the prophet.
Kwaye uThixo usoloko ethumela kuyo yonke iTestamente endala nentsha ngabaprofeti. Kwaye ilizwi lenkosi liza kumprofeti.
And how does it do it? It manifests the word of God.
Likwenza njani ke lona oko? Libonakalalisa ilizwi likaThixo.
God's manifestation, that tells whether it's right or wrong.
Amen.
Nobody has to interpret it, the word interprets itself.
Isibonakaliso sikaThixo esisixelelayo ukuba liyinyani na okanye hayi. Akukho mntu umele ukulitolika, ilizwi liyazitolika.
God promised it and there it happens.
UThixo athembisa ngalo nalo ke lisenzeka.
What good does it do to say anything else about it?
Kunceda ntoni ukuthetha nantoni nangalo?
Who is a sinful man that would try to say when God made a promise and God does it that that interpretation is wrong?
Kubani ondoda ingumoni inokuzama ukuthi xa uThixo enze isithembiso aze uThixo asenze athi okokutolika kuphosakele?
That's God himself doing his own interpretation. Interpreting.
UThixo ngokwakhe lo wenza ukutolika kwakhe ngokwakhe etolika.
He don't need anybody to interpret him. He interprets himself by manifesting what he promised that he would do.
Akaswele umuntu kuba umtolike, uyazitolika ngokwakhe ngokubonakalalisa oko akuthembisileyo ukuba uyakwenza.
Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age.
Oh, kuba ibandla belinako nje ukubona oko libone amadinga abelwe esigaba ngasinye.
All other ages, God has sent on the scene, even down through the seven church ages, and has manifested everything that He promised to do.
Zonke ezinye izigaba uThixo wathumela nditsho nokuphumela kwizigaba ezixhenxe zebandla wazobonakalisa yonke into awathembisa ukuyenza.
Everything, there's not one thing left undone.
Yonke into konanye into eshiywe ingenziwanga.
Exactly what He said He would do, that He did.
Ngokuchanekileyo into awathi uya kuyenza yona leyo wayenza.
Because when God said in back there in Isaiah, He said, a virgin shall conceive. And she did.
Ngoba xa uThixo wathi phaya emva kwi-Isaiah wathi intombi le iya kumitha yazenza njalo.
Now who can interpret that? God done the interpretation.
Ngoku ngubani onokutolika oko? NguThixo watolikayo.
He said, a virgin shall conceive, and she conceived.
Wathi intombi le iya kumitha yaze yamitha.
Now what do you think? Nothing can be said about that. Because God said she would and she did it.
Ngoku intoni wena awunako akukho mntu nto inokuthethwa ngalonto ngoba uThixo wathi yakwenzeka yazenzeke njalo.
But the church was too blind then to see it.
Kodwa ibandla laba imfama kakhulu bali kubona oko ngoko.
See, they had their own idea of it. It was too different than what they was expecting.
Yabona babene yabo ingcamango ngalonto yayahluke kakhulu kunento ababeyilindele.
Peter here was referring back. He said God manifested Christ by His word. He said, "This is my beloved Son."
UPetros apho ayibhekiselele emva wathi uThixo abonakalalisa uKristu ngelizwi lakhe wathi lo ngunyana wam oyintanda.
These believers were standing there, and Christ was the manifestation of God.
Lamakholwa ayemi apho kwaye uKristu wayesisibonakaliso sikaThixo.
He always manifests Christ by His word because Christ is the word. He manifests always.
Wahlala njalo ubonakalalisa uKristu ngelizwi lakhe ngoba uKristu lilizwi uyabonakalalisa njalo.
When he said in the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that?
Awathi ngemihla ka Noah, uKristu wayenokunowa. Niyakholwa ilonto?
Noah said it's going to rain. There will be a rain, the earth will be destroyed.
Unowa wathi iza kuna imvula, kuyakubakho imvula, ihlabathi liza kutshatyalaliswa.
It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God in Noah said it's going to rain.
Yana, londo yayingasole ukutolikwa. Yana ngoba uThixo okunowa wathi iza kuna.
He was a prophet.
Hallelujah.
And the evidence was that what he said come to pass.
Yeah.
So they don't need to interpret that.
Wayengumprofeti kwaye ubungqina wokuba yayingumprofeti okwa kuteta kwenzeka. Ngoko, akuyomfuneko kubaba kutolike oko.
Some of my rants said, this man don't know what he's talking about.
Abanye babo babeseno kuti bajikeleza bathi lendoda ayazi lento ichetha ngayo.
But God had always promised that there be one among you who's spiritual a prophet, and what he says comes to pass, then hear it.
Kodwa uThixo wahlala njalo ethembisa kuba kukho phakathi kwenu ongomoya okanye umprofeti aze oko akuthethileyo kwenzeke kuveni.
That's right, because it's true.
Injalo loo nto ngoba inyaniso.
It must be in accordance with the word. And Noah was in accordance with the word.
Imelo kuba ingqinelane nelizwi kwaye uNoa wayengqinelene nelizwi.
When he prophesied it's going to rain, and it rained.
Ngethuba eprofetha ukuba iza kuna yaze yana.
That didn't need any interpretation for that because it did just that.
Loo nto yayingadingi kutolikwa ngokuba yenzeka kanye loo nto.
Isaiah said a virgin shall conceive, and she did.
UIsaya wathi intombi le iyakumitha yaze yenza njalo.
Now that was awful unusual. Or it was many hundred years later before this virgin conceived.
Ngoku londo engaqhelekanga kakhulu kuba yabona yayiminyaka engamakhulu amaninzi emva koko yathi le ntombi yamitha.
It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example.
Yayingaqhelekanga kangangokuba nendoda elungileyo egama linguJoseph umyeni wayo engolulungisa engathandi kumhlaza ekuhleni.
That good man in those days. How it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary.
Londoda ngalomihla inoba kwakunjani kuJoseph ngethi wayeganelwe ethembise uMaria.
She was espoused in that day. To break that was just same as committing adultery.
Wayethenjisiwe ngalomihla ukwaphula lonto kwakuyinto enye noqeqeza.
And of course to Joseph it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade or make him be a shield for her wrong.
Kwaye kakade kuJosefu kwakhangeleka ngokungathi uMaria wayemenza isithelo okanye emenza ikhaka lezinto zakhe ezimbi.
Oh, sure she was found to be a mother, not being married, only engaged.
Kuba apha wafunyanwa elindele umntwana engatshatanga ethenjiswe nje.
A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law.
Iqhinga elinjalo wayenokuxulutywa afe. Kwakumele kube njalo ngokomthetho.
And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. He believed God.
Ke uJosef umyeni wakhe wayeyindoda elilungisa, indoda elunge kakhulu, wayekholwa kuThixo.
When she looked at him with those lovely big soft eyes and said,
Wazwatha kumkhangela ngalo mehlo makhulu athambileyo athandekayo wathi,
Joseph, Gabriel, the archangel, visit me and told me that I was going to conceive knowing no man.
Joseph, uGabriel ingelosi enkulu indityelele andixelela ukuba ndiyakukhawula ndingazani nandoda.
Now if Joseph were to just to look back in the scripture, the prophet said she'd do that.
Ngokuba uJoseph wayenokukhangela nje emva esibhalweni, umprofeti wathi uyakwenza njalo.
It was only God interpreting his own word.
YayinguThixo nje etolika ilizwi lakhe ngokwakhe, yabona?
But it was too unusual.
Kodwa oko kwakungaqhelekanga kakhulu.
That's what's the matter in any age. The word of God is foreign to people. It's too unusual.
Nanga undonakele wesigaba ngasinye, ilizwi likaThixo aliqhelekanga ebantwini, aliqhelekanga ngokukhulu.
God always does the unusual. It's unusual anywhere God is.
UThixo uhlala senza ongaqhelekanga, kuqhelekanga naphina apho akhoyo uThixo.
It's against the systematics of the world. Because that they've got things the way that they think it should be, but God comes in and does the unusual.
Kuchasene nokuhlanganyela kwehlabathi ngokuba izinto bazenza ngendlela abacinga ukuba zimele ukuba yiyo kodwa uThixo uyangena enza ungaqhelekanga.
How could this virgin conceive? He was honest, he sought God about it.
Le ntombi yayinokukhawula njani? Wayenyanisekile wafuna uThixo malunga noko.
And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.
Waze uThixo wathetha naye ephupheni wathi, Yosef nyana kaDavide, musakoyika umthawathela kuye uMaria umfazi wakhe, kuba oko kukhawulweyo kuye kungomoya oyingcwele.
God has overshadowed her. This is what's done it.
UThixo umsibekele, yiloo nto eyenze oko.
Did you ever notice how God dealt with Joseph there? In a secondary way, in the way of a dream.
Ingaba uyiqaphele indlela uThixo wasebenza ngayo noYosef apha, ngendlela yesibini, ngendlela yephupha.
Now we know these dreams, we believe in dreams. I believe in dreams.
Ngoku siyazi uba akho amaphupha, siyakholwa emaphupheni, ndiyakholwa emaphupheni.
God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted.
Ayekho uThixo ahlala njalo esebenza ngamaphupha kubantu bakhe. Kodwa amaphupha angawesibini, yabona? Lisenokwalela inyaniso okanye leliphosakeleyo ngaphandle kokuba litolikwe.
But he didn't need any interpretation. It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret.
Kodwa akazange yena aswele toliki, yayinguThixo ngokwakhe thetha ngqo kuYosefu. Ngokuba kwakungekho mprofeti ngaloo mihla kwizali toliki.
There hadn't had a prophet for 400 years.
Babengazange babe namprofeti isithuba samakhulu amane eminyaka.
So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation.
Ngoko kusondeleyo kukuko uThixo wayekhathalele intlalontle kubuhle bonyana ongowakhe wayethetha kuYosefu ngephupha ngaphandle kokutolikwa.
He said, the woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God.
Amen.
Didn't need any interpretation.
Wathi, lo mfazi unyanzile, lo nto ingcwele ikhawulweyo kuye ingunyana kaThixo ingaswele kutolikwa.
God does his own interpreting. The honest, sincere hearts.
UThixo uyazitolikela ngokwakhe kwezithembekileyo kwintliziyo enyanisekileyo.
Men and women that looks upon the thing is mysterious. If you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you.
Amadoda namafazi akhangele kwizinto ezizimfihlelo. Uba uthembekile unyanisekile, uyakukholwa. UThixo unendlela yokuyitolika kuwe.
First, find out if it's a promise.
Kuqala funisa ukuba kusisithembiso na.
If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that.
Uba uYosefu wayenokubuyela nje emva emke kwizithethe aye emva eBhayibhileni ukuya kufumanisa uIsaya wathi yakwenzeka njalo.
And the things that were spoken of in his birth and all about it were spoken by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said.
Kwaye izinto ekwathethwa ngazo nokuzalwa kwakhe nako konke kwathethwa ngako ngezibhalo ngabaprofeti abangcwele njengoba uPetrus watshoyo.
And no man has a right to put any private interpretation of that. It's just exactly what God said would take place.
Kwaye akukho mntu unelungelo lokuzicombululela kuloo nto. Ime kanye njengoba uThixo watshoyo ukuba iya kwenzeka.
He was the manifestation of the word of God promised for that day.
Waye sisibonakaliso selizwi likaThixo lathenjiswa lomhla.
God said it, so there it was. That settled it.
UThixo wayithetha loo nto nantso ke ikho oko kuyayiphelelisa.
Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him.
UYesu wathi ngethuba wayesemhlabeni xa babengaluqondi ulungiselo lwakhe lwalulukhulu kakhulu lusisimanga babengeke lumangalisa gxebe babengena kumqonda.
He said, search the scriptures.
Wathi ziphengululeni izibhalo.
I hope I'm not deafening you out there blasting into that.
Ndiyathemba uba ndenza izithulu apho ngokukhwaza kule nto.
Search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Ziphenguleni isibhalo kuba kuzo niba nobomo unaphakade sibe zona singqina ngam yabona.
They are the ones who tell you who I am.
Zizo zingixelelayo ukuba ndingubani na.
See, God allotted the word. That day was to be the manifestation of God. God Emmanuel with us.
Yabona, uThixo walaba ilizwi lo mhla wawuza kuba sisibonakaliso sikaThixo. UThixo Emmanuel enathi.
His name shall be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And his name shall be called Emmanuel, God with us.
Igama lakhe kuyakuthiwa ngumangaliso, umcebisi, umthelelo woxolo, uThixo oligorha, usonini nanini. Kwaye igama lakhe kuyakuthiwa nguEmmanuel, uThixo enathi.
God was in David, God was in Moses. God has God all the way through manifesting himself for that age.
UThixo ayikuDavide, uThixo ayikuMoses, uThixo nguThixo lonke ixesha esibonakalisa kweso sigaba.
But this age, a virgin shall conceive, and she'll bring forth a son, and he will be God with us.
Kodwa esi sigaba, intombi yakumitha izale unyana, yena ke uyakuba nguThixo enathi.
That's what they crucified him for, making himself God, and also for breaking the Sabbath.
Naso isizathu abambethelela sona ukuzenza uThixo nangenxa yokwaphula isabatha.
He was God over the Sabbath, and he was God.
WayenguThixo ngaphezu kwesabatha. Kwaye yena wayenguThixo.
And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet.
Kwaye wayengendoda nje eqhelekileyo okanye umprofeti oqhelekileyo, kanti wayeyindoda nomprofeti oqhelekileyo. kodwa wayengumprofeti Thixo.
And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do.
Kwaye wayesalisekisa ilizwi kanye oko wathi uThixo uya kwenza.
So which one of you can condemn me of sin?
Wathi ngubani kunonongundigweba ngenxa yesono?
Search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me.
Ziphenguleni isibhalo kuzo nibanobongu naphakade zibe zona zingqina ngam.
But their traditions, they was living in a glare of another age.
Kodwa izithethe zabo babephila ekukhanyeni kwesinye isigaba.
As I was preaching a few weeks ago, living in a glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false.
Njengoba ndishumayela kwiveki ezimbalwa ezidluleyo ukuphila elitheni, ilitha sisanga, ilanga lizenzele umfanekiso.
And any glare of another age is a false reflection.
The
people always are walking in something that happened years ago. The Lutheran are walking in a Lutheran glare.
Abantu basoloko behamba kwinto ethile ehla kwiminyaka edlulayo. AmaLuther ahamba kwilitha likaLuther.
Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day.
Umta welanga kaLuther wawulungile ngomhla wakhe. UWesley wayilunge ngomhla wakhe. UPentecost babulunge ngomhla wabo.
We're going on a fire. We're living in another age.
Siyanyuka ngenqwanqwa, siphila kwesinye isigaba.
We're going on, we can't keep looking back.
Sikubela phambili, phambili asina ukuhlala sijonge ngasemva.
When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made. We get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on.
Sakuzivumana sizinzile kwezinto sicinga kuba sifumene konke, sifumene izithethe zethu zicutyiwe. Loo nto ilungile kulo mhla, kodwa thina siqhubela phambili.
Search the scriptures and see what's promised for today. Right. And we'll know where we're at. Then we can tell where we're standing.
Siphenguleni isibhalo nibone kuba kuthenziswe ntoni namhlanje. Ngoko ke siyakwazi ukuba siphi na. Ngoko singatsho ukuba simiphi na.
Luther, you can look in the scripture and see that. And that Sardis age, you can see exactly what was promised.
ULuther wakunokukhangela esibhalweni ubone apho kweso sigaba seSardis. Ungabona kanye oko kwathenjiswayo.
Look what kind of a writer went forth. Look what went to meeting. Exactly, the cunningness of man. Reformation.
Kangela kuba uhlobo linina lomkhwele laphumayo. Ukhangele kuba into ona eyaya kumhlangabeza ngokuchanekileyo ubulumko bomntu nohlaziyo.
Watch Wesley and so forth as to come on down into the Pentecostal age and down through that age. Watch how it's traveled.
Kangela Wesley njalo njalo. Njalo njengoba usihla ukuza kwisigaba sikamoya nokuma ukuphuma kweso sigaba. Kangela indlela okuhambe ngayo.
Look at the scriptures and see where we're at.
Kangela isibhalweni ubone kuba siphi na.
That's the reason Jesus said, search the scriptures. See where we're at.
Naso isatso kuba uYesu athi ziphenguleni isibhalo. Yabona kuba siphi na.
I believe we're at the coming of the Son of God right now.
Ndiyakholwa kuba sekubuyeni konyana kaThixo khona ngoku.
I believe we're at the age of the very hour that he might appear at any time.
Ndikholwa kuba sikwisigaba salo yure ngokwayo kuba vele nangaliphi na ixesha.
I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world.
Ndikholwa kuba isibhalo ziyakuxela oko.
I can see things as they're shaping. See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast.
And
see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of
them. See
him getting together, shutting out the light. Shutting off the gospel.
Sizibona sihlanganisana zikuvala ngaphandle ukukhanya, zivala ngaphandle ivangeli.
Everybody had to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all.
Wonke umuntu kuyakunyanzeleka kuba abe ngowalo ahambe ukukhanyeni kwabo kungenjalo awuna uhamba konke.
See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe his word. The word is always right.
Yabona sisekupheleni kwexesha. Akonto iseleyo ukuthi ngaphandle kokuhamba kuThixo.
In the Laodicea church age, that was the only church age of all of them, that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside, knocking.
What's happened?
This ecumenical council is what's going to put him out. The Bible said he was be on the outside, and he is.
And
it shuts out what? The Word.
And
he is the Word. He's always been the Word. And he's still the Word tonight.
Amen.
He is the Word.
Why
the Bible said the word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews the 4th chapter. A discerner of the thoughts and intents of the heart.
Ibhayibhile yathi ilizwi libukhali kunawo onke amakrele anhlangothimbini kumahebhere sahlose sine liqalwa ingcingane nezicamango zenhliziyo.
The word was, they should have known who he was when Jesus said that in that day.
Lilizwi lalinjalo kwakumele kuba bazile kuba wayengubani na uYesu ngexesha wakuthetha yoko ngemihla yakhe.
Watch what he did. One day he was standing there at the first beginning of his ministry.
Khangela into owenzayo ngenye imini xa wayemi apho.
There was a man came to him by the name of Simon, Simon Peter. And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, your name is Simon, and you're the son of Jonas. He should have known that Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. Him you must hear.
Kwakumele kuba azi kuba uMoses wathi inkosi uThixo yenu uyangivelisela umprofeti onjengam nje maze nimve yena.
And here was a man that had never seen him in his life said, your name is Simon and you're the son of Jonas.
Yayiyoleke indoda engazange imbone bomini bayo yathi igama lakho nguSimon kwaye ungunyana kaYona.
Why he stood right then that there could be no more.
Kuba wazi kanye ngelo xesha kuba akunakuba ngaphezulu.
They hadn't had a prophet for hundreds of years, and here was the man telling him who he was. No wonder he could receive it.
Abengazange babe namprofeti isithuba samakhulu amane eminyaka. Yabeke indoda iyole imxela kuba wayengubani na. Akumangalisi ukuba wakwamkelayo nje.
Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus.
UPhilip ngelo xesha wehla wafumana uNathaniel ephansi komthi wambuyisa wamzisa kuYesu.
Jesus said, behold an Israelite in whom there's no guile.
UYesu wathi nanga umIsrayeli ngeke ngkohliso kuye.
He said, Rabbi, when did you ever know me?
Wathi Rabbi, undazi nini na?
He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you.
Wathi ngaphambi kwa uPhilip akubize ngethuba phansi komthi bendikubona.
He said, Rabbi, thou art the son of God, you're the king of Israel.
Wathi Rabbi, wena ungunyana kaThixo ukumkani kaIsrayeli.
He knew that was what? It didn't need any interpretation. Jehovah said that.
Jehovah
kuthethayo. There stood those there who didn't believe it. Kwakumi apho
ababengayikholwa.
They said this man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something.
Bathi le ndoda engibelezabhule inohlobo oluthile lobuqhinga eliqhubayo ingumvumiso kanye enye into.
Jesus looked at him and said, while you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you.
UYesu abajonga wathi ngoba nithetha ngokuchasana unyana womuntu niyakuxolelwa.
But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you. In this world or the world to come.
Kodwa akufika umoya ingcwele ezokwenza kwa into enye. Ukuthetha ngokuchasana noko anisayixolelwa kwihlabathi okanye kwihlabathi elizayo.
He was prophesying of our day. The day that we should see.
Waye profeta ngomhla wethu, umhla esimele ukubona.
For he is the same yesterday, today and forever.
Uba yena nguye izolo namhlanje ngona phakade.
Remember, it was Jesus Christ that was in Moses.
Khumbula yayingu Yesu Kristu lo waye ku Moses.
It was Jesus Christ that was in David.
Yayingu Yesu Kristu lo waye ku David.
David the son of David went up on the mountain and rejected king and wept over Jerusalem. That was nothing but Christ in him.
Get about David unyana ka David wenyuka intaba ukumkano chasweyo wayilila le Jerusalem yenge onto imbi ke ingu Christu ekuye.
For about 800 years later, the son of David set up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept.
Wisithuba isimalunga namakhulu asibhozo eminyaka emva koko unyana ka David wahlala phezulu phezulu kwentaba eminquma khangela ezansi ku Jerusalem walila wathi,
Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would her brood. But you would not.
Jerusalem, Jerusalem, kufuthi kangakanani nandithanda ukunibutha ngohlobo esikhukazi wabuthe ngalamantwana aso nazana vuma.
When Joseph was in prison, that was Jesus.
Yethu Joseph wayesejele yayinguYesu lo.
When he was sold for near 30 pieces of silver, that was Jesus.
Yethu wayethengiswa ngokusondeleyo kumashumi amathathu amaqhosha esilver yayinguYesu.
When he was made Potiphar's man, that was Jesus.
Yethu wayenziwa indoda yakwaPotifaro yayinguYesu.
When he sat the right hand of Pharaoh and when he left, everybody, the trumpet sound and everybody had to bow and eat. That was Jesus.
Ngethu wayehleli ngasekunene kuFaro, waze kumkeni kwakhe wonke umuntu iqilongo lalikhaliswa waze wonke umuntu anyanzeleke agobe itolo. YayinguYesu lo.
No man can come to Pharaoh only through Joseph. No man can come through God only by Jesus.
Akho umuntu wayenokuza kuFaro kuphela kungoYosef. akomntu nokuza kuThixo kungoYesu kuphela.
It was Jesus. The word prophesied being fulfilled. Spoken shadows and types.
YayinguYesu ilizwi laprofeta lizaliseka latethwa kwizithunzi nemizekeliso.
Jesus is here on earth. He did the same thing the prophets did.
Ngethuba uYesu ayelapha emhlabeni wenza into enye nabayenzayo abaprofeti.
That's why they know that he was God's manifestation of his word. It didn't need to be interpreted.
Kungoko babesazi kuba yena wayesibonakaliso sikaThixo selizwi lakhe kwakungadingi kutolikwa.
When Nathaniel saw this, he fell down and said, "Thou art the King of Israel, the Son of God, the King of Israel."
Ngethuba uNathaniel wakubona oko wawa phansi wathi, "Wena unkumkani kaIsrayeli, unyana kaThixo, unkumkani kaIsrayeli."
We know you, no man could do this.
Siyakwazi akukho umuntu obenokwenza oku.
Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees.
UNicodemo weza ngobusuku wathetha kwa into enye ngabaFarisi.
But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it.
Kodwa uyabona babebambeke kwiphunga lobunye benkonzo labo bade bangabi nakwamkela oko.
He expressed what they said, said, "Rabbi, we, who's we?" The council.
Wayivakalisa into ababeyithetha wathi, "Rabbi, si, ngubani usi, liphunga labo."
We know that thou art a teacher come from God, goes no man could do these things lest God be with him.
Siyazuba wena ngumfundisi ovela kuThixo kuba akho umuntu unako ukuzenza izinto ngaphandle kuba uThixo unaye.
They recognized it, they knew it was, but they were so hooked into it.
Baqonda kuba kukho kodwa babambeke kakhulu kulonto.
God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost.
UThixo ke kula mashumane eminyaka edlule usishukumisile sizwe ngobaptizo lomoya oyingcwele.
Men and women are still outside of it because they're hooked into a same thing, living in a glare of another day.
Abe amadoda nabafazi sengaphandle kwakho ngoba bambeke kuinto enye phila kulithala enye imini.
What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? See, it's a glare.
Yindondonakele wonke umuntu ufuna ukuba ngumwisile, umbaptizi, umrhabe, umluthere okanye enye into, yabona? Lilitha nje.
They were living in the glare of Moses' day.
Abe phila kulitha lomhla ka Moses.
What did he say? He said, they said, "We're Moses' disciples."
Wathini yena? Wathi, bathi, singabafundi baka Moses.
He said, "If you'd known Moses, you'd know me. Moses wrote on me."
Wathi, kuba benimazile uMoses, ngeni ndazi nam, uMoses wabhala ngam.
"If you'd known Luther, you'd know this age."
Uba benimazile uLuther, beniyakusaza esisigaba.
"If you'd known Methodist, you'd know this age."
Uba benibazile uWesile, beniyakusaza esisigaba.
"For Christ wrote of this age. The word to be fulfilled has to be fulfilled in this age."
Kuba uKristu wabhala ngesisigaba, amazwi azalisekayo amele ukuzaliseka ngesisigaba.
It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting.
Akaswela nabani nakuba awutolike. UThixo uyazitolikela ngokwakhe.
God interprets himself because he's the only one that can interpret it.
UThixo uyazitolikela ngokwakhe ngokuba nguye kuphela unako ukutolika.
God's promises always vindicates what he said, and that's the interpretation.
Amadinga kaThixo ahlala ingqinela okwa kuthethayo nako ke ukutolika.
Now, Jesus to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse,
ngoku uYesu ukonga ixesha uYesu wathi kuYohane ongcwele isahluko sesishumene sine, umqolo shumene sibini,
"He that believeth on me, the works that I do shall he do also."
Lo ukholwa yokum, imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena.
Did he say it? That's right.
Kwathetha nguye oko, kunjalo.
I don't need any interpreting. When somebody does that work, that's God. Certainly.
Oko akuswele ukutolikwa. Xa umuntu othile esenza lo msebenzi, nguThixo lowo ngokuqinisekileyo.
He also said in that, "As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man."
Wathi kananjalo apho, njengoba kwakuhlenga imihla kaLothe, kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu.
Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. And he's no interpreting.
UYesu akuthetha oko ingaba nguye watshoyo ngokuqinisekileyo watsho oko akusele kutolikwa.
They say, "Well, that means it meant just exactly what he said, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man."
Bathi kulungile oko kwakuthetha kanye oko akutshoyo njengoba kwakunjalo ngemihla kaLothe kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu.
What about the days of Lot? Let's go back just for a moment. Find out what they were doing.
Kutwani ngemihla kaLothe masibuyele emva umzuzwana sifumane soba besenza ntoni na.
There were three classes of people in the days of Lot: believer, make believer, and unbeliever. That's in every crowd. The same thing.
Kwakho iindidi ezintathu zabantu ngemihla kaLothe: ikholwa, ikholwa lokuzenzisa, nongakholwayo. Oko kukwisiqhunga sinye into enye.
We find out that the Sodomites was the unbeliever.
Sifumanisa uba amaSodom ayengabanga kholwayo.
Lot was a make believer. Abraham was a believer.
ULot wayelikholwa elizenzisayo. UAbraham wayelikholwa.
He was the one the covenant was confirmed to.
Yayinguye wathi umnqophiso wangqinelwa kuye.
He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it.
Yayinguye wayelindele unyana wedinga. Yayinguye wayelindele oko.
Amen. I'm not amen myself. Amen means so be it. And that's right.
Amen. Andizenzele amen. UAmen uthetha ukuthi makube njalo. Kwaye kunjalo.
Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today.
UAbraham wayengekho Sodom. UAbraham wayephezulu engaphandle kweSodom. Ungumzekelo webandla lomoya namhlanje.
Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet.
ULot ungumzekelo webandla lobuhlelo elisezantsi eSodom nangoku.
Watch the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily.
Khangela iBhayibhile yakuthetha oko. Izono zeSodom zawuthuthumbisa umphefumlo wakhe olungisayo imihla yonke.
Why didn't he have nerve enough to stand out against it?
Kwakutheni ukuzangabi nabuganga bakuphuma khasane nazo?
There's a many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and man doing these things.
Maninzi amadoda alungileyo ahlele ebandleni namhlanje ekhangele phandle abona abafazi abanxiba ibhulukwe emfutshane namadoda enza izinto.
And their members go and playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church.
Namalungu wabo ehamba edlala igalfa ngecawe nepicnic neparty nokuqupha nezinto ezinjalo endaweni yokuya enkonzweni.
Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church.
Ahlala ekhaya ngolwesithathu ngokuhlwa abukela umabona kude endaweni yokuya enkonzweni.
They feel like saying something about it, but the board would cut them out.
Bazipha bengangathetha into malunga noko kodwa ibhunga lingabakhupha.
But tomorrow it's Lot again looking out of his window and seeing the sin and afraid to call sin sin.
Kwenzeka ntoni ngulothe kwakhona ekhangele ngefestile yakhe sibona isono esoyika ukubiza isono ngokuba sisono.
Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church.
UAbraham wayengekho kweso siphithiphithi, wayengaphandle kwazo, wayengumzekelo webandla lokomoya.
Watch what happened. Just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles.
Ngoku khangela into eyenzekayo kanye ekupheleni kwexesha, kanye phambi kokuba umlilo uwe. Why ezo yayizinhlanga?
It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today. When the kingdoms will be broke up and they'll be burnt.
Kwakusithunisa ngaphambili somlilo osuwela ihlabathi lenhlanga namhlanje. Xa izikumkani ziya kube zisaphuka zisiya kutshiswa.
Heavens will be on fire, saith the Lord. And they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it.
Amazulu ayakutshanga umlilo, itsho iNkosi. Ayakutshanga umlilo ongacimekiyo. Yayisithunisa loo nto yeso.
Now let's picture him. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom.
Ngoku masibe nomfanekiso oko. Nangu Abraham sele phumile. Engekho eSodom. Wayengaphandle kweSodom. ULot wayesese Sodom.
Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been. He saw three men coming. Ordinary man. Walking down the road. The path.
Into engumnqa ngenye intsasa eshushu. Inoba malunga nentsumbi yeshumi nanye. Wabona amadoda amathathu esiza. Amadoda aqhelekileyo ehamba esihla ngendlela ngomgaqo.
Abraham was sitting under the oak, resting himself.
UAbraham wayehleli phantsi komoki eziphumza.
He'd been out probably at the herds that morning, come in, almost noontime. And he saw three men coming.
Wayephumile ngokucacileyo nemihlambi ngaloo ntsasa engena. Malunga nemini enkulu, wabona amadoda amathathu esiza.
And there was something about those men. That rung a bell.
Yaye kwakukho into emalunga nala madoda eyathi yamkhumbuza.
Oh man, there's always something about God when it comes among the people. It rings a bell.
Oh bet, usoloko kukho okuthile malunga noThixo kusakube kufike phakathi kwabantu kuyamkhumbuza.
There's something tells them there's a vindication there.
Bayakwazi kukho into ebaxelayo ukuba kukho ukungqinelwa kukhoyo.
Abraham ran quickly and said, "My Lord, come by. Let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread, then you can go on your road."
UAbraham wabaleka ukukhawuleza wathi, "Nkosi yam, khawungene ndizibe nentwana yamanzi. Ndiye kwakha ndihlambe inyawo zakho, ndikunika iqheza lesonka uze uhambe indlela yakho."
So he turned aside. He ran into the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it.
Ngoko wakuquka. Wabaleka wakungenisa umhlambi. Wathabatha ithole walixhela wathuma umkhonzi uba alungise.
Went in a tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some, or some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth.
Wangena ententeni ezantsi kwakhe, wathuma uSara ukuba xove inhlama, enze ngubo, enze isonka, enze amaqabengwane eziko.
Brought him out and served.
Wawakhupha wawaphaka.
While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom.
Wathi ehleli apha esidla, baqala ukuqaphela, le ndoda ihlala ijonge ezantsi ngaseSodom.
And he said two of them, you remember, went down in Sodom. Two went to Sodom.
Yaze yathi, amabini kuwo ukhumbule ehla aya eSodom, mabini awaya eSodom.
Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said.
Ncede ungakuphosi oku, ndibhekisele koko uYesu wakuthethayo.
Two of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there.
Amabini kuwo aya eSodom ukuyakukhupha uLote noko kwakulungele ukukhutshwa apho ezantsi.
And them two went down there, went down and preached.
Aza amabini kuwo ehla aya apho.
And there was one stayed back with Abraham. What's the sign he done?
Kwaye kwakho enye yahlala phaya emva noAbraham ukhangela umqondiso oyawenzayo.
They got a sign down there. There was the Sodomites were smitten blind.
Babe nomqondiso phaya ezantsi. Kwakukho amaSodom abethwa ngobumfama.
Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever.
Ukushunyelwa kwevangeli kuhleli kumfamekisa ongakholwayo.
And notice what done.
Kwaye qaphela kwakwenzayo.
Now there's one stand back here and done a sign before Abraham.
Ngokukho enye imi apha emva yenza umqondiso phambi kwaAbraham.
Now did you ever notice any historian? Follow the scriptures. Follow the history.
Ngoku nake naqaphela, nawuphina umntu wezembali. Landela isibhalo, landela imbali.
There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations.
Akuzange kubekho ixesha kwisigaba zebandla apho indoda yakhe yaphuma isiya kumabandla amancinane.
There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one, G-R-A-H-A-M. Right.
Akuzange kubekho indoda elathi igama layo lanje ngoAbraham, H-A-M, ngaphambili. Kodwa namhlanje banayo, U-G-R-A-H-A-M, kunjalo.
Going down there, calling him out. He's doing a wonderful job by Graham. Billy Graham.
Isihla yephaya ibakhupha. Wenza umsebenzi omangalisayo ngalonto. UGraham, uBilly Graham.
God's servant. Out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it.
Isicaka sikaThixo siphaphandle phakathi kwamahlelo bezopolitiko njalo njalo. Ibacumza nje.
The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it.
Ngenye imini xa babemfuna ukuba angenelele ubongameli, wakumangala elubala.
Well, them whiskey companies, you never got the first base as it would have been.
Ngoba ezankampani ze whiskey, wayengeke afumane nokokuqala kunyaniseka ngokwakuza kwenzeka.
They'd have spent billions of dollars because he'd have put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that.
Babeya kuzichitha isigidi ngezigidi zedola, ngoba wayeza kuzichitha nakanjani na ezonkampani zemidiza nezinto ezinjalo.
See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Exactly.
Yabona, uphaphandle nje ngesithunywa sikaThixo.
But remember, there was one who stayed up there with Abraham. Another
man.
Not them two went down there like a modern evangelist, went down there to preach. Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham.
Aphela kwakho enye yahlala apha phezulu mabini lawo ehlayo yaye sa enye yahlala apha kunye noAbraham.
And the one who stayed with Abraham, give him a sign.
Kwaye leyo yahlala noAbraham yamnika umqondiso.
Now watch, his name had been Abram and his wife had been Sarah.
Ngokukhangela igama lakhe lalingu-Abraham nomfazi wake wayengusarai.
Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham.
Kusuku nje okanye ezibini ngaphambi koko. UThixo wayibonakele kuye wathi ndiyaliguqula igama lakho ngoku kube nguAbraham, libe nguAbraham.
See, G-R-A-H-A-M is six letters, man.
Yabona, U-G-R-A-H-A-M, ungunobumba abathandathu, umntu.
But A-B-R-A-H-A-M is seven. Seven letters. H-A-M, ending with the H-A-M.
Kodwa U-A-B-R-A-H-A-M, sisixhenxe, onobumba abasixhenxe, H-A-M, egqibela ngo-H-A-M.
Up here in the church spiritual. There was one up there to Abraham. And notice what he said.
Ngoko apha phezulu kwibandla lokomoya kwakho enye ilapho phezulu kuAbraham. Wayeqaphela into eyayithethayo.
He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A-S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah?
Yati Abraham, hi Abram. Abraham, uphi umfazi wakho? Hi Sarai, S-A-R-H-A. Uphi umfazi wakho, Sarah?
Watch what he said. She's in the tent behind you.
Khangela into oyithethayo. Usententeni emva kwakho.
And he said, I'll visit you. I'm going to visit you.
Waza wathi ndiyakukutyelela. Ndiyakukutyelela.
See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made.
Yabona eso simelabiso somuntu omnye ngokwesithembiso owasenzayo.
That was God.
YayinguThixo lowo.
He said, I'm going to visit you.
Wathi ndiyakukutyelela.
And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself.
Waza uSarah ngendlela yakuthi sonke siqonde wahleka mpela ngaphakathi kuye.
She said, me an old woman, 100 years old, my lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks.
Wathi mna ixhekokazi elinekhulu eminyaka ubudala, inkosi yam engu-Abraham, nayo idlule kwixesha lobomi lalonto njengabantu abasebatsha.
Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old.
Wathi ngoba asinaba na uzonwabisa ngolo hlobo kwakhona ndaluphele naye waluphele.
And said, we couldn't have that. So how, these things couldn't be.
Waza wathi asinakuyifumana loo nto. Waza wathi njani ezinto azingeke zenzeke.
And the man, God, in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt seeing these things in the tent behind?
Yaze indoda uThixo esenyameni yomntu wathi uhlekele ntoni uSarah ethandabuza ethetha izinto ententeni emva kwayo.
Now watch it. That is the same ministry that Jesus Christ had.
Ngokuqaphela kuba silolo hlobo lunye nalolungiselelo awathi uYesu Christ wanalo.
He looked out upon the audience and perceived their thought.
Wakhangela nje phakathi esihlweleni waziqonda izicamango zabo.
He told Peter who he was and what his father's name was. Told Nathaniel.
Waxela uPetros wayengubani na nokuba yayingubani na igama likayise. Wamxela uNathaniel.
Told the woman at the well. When she said, he said, go get me a drink. Or bring me a drink.
Waxela umfazi equleni akuthi yena wathi hamba uye undikhela amanzi okanye ndiphathele ndisele.
She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another.
Wathi yena mhlekazi, akho esikweni kuba wena uthethe, nina amaYuda nithethe namaSamaria, asinabudlelana omnye nomnye.
She said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink.
Wathi yena, ukuba usazi bangubani nalo uthetha nawe, ngeucele kuma amanzi.
The conversation went on. He said, go get your husband and come here.
Ingxoxo yaqhubela phambili. Wathi yena, hamba uyokubiza indoda yakho ize apha.
She said, I have no husband.
Wathi yena andinandoda. Wathi
you've said well, for you've had five.
Wathi yena uthethe walungisa kuba ubunayo emahlanu.
She said, sir.
Wathi mhlekazi.
Look at the difference between that and that priest of that day. That council. Living in the glare of another day.
Khangela umahluko phakathi koko nabapriste balomini. Ibhunga elaliphila kwilitha lenye imini.
They said, this is the devil. They had to answer their congregation to something. Because it required that.
Bathi ngumtyholi lo. Kwanyanzeleka ukuba baphendule kwibandla labo ngento ethile kuba lalibiza loo nto.
What did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart?
Wathini lo mfazana olusizana la mbewu uyanyulwa kangaphambili yayilela entliziyweni yakhe?
She'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute.
Wayekhuqukile iloo nto, wayehamba ezitratweni ngokweyenyukazi.
But when she seen that, she said, sir, I perceive that you are a prophet.
Kodwa wathi akubona loo nto, wathi mhlekazi, ndiyaqonda ukuba wena ngumprofeti.
We haven't had one for 400 years. And we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do.
Asange sibe naye amakhuluma nonke iminyaka. Kwaye sixelelwa ukuba xa uMessiah athe wafika, izinto ayakuzenza ezo.
Oh my, that seed lay there jumped to life.
Hallelujah.
Why, it didn't need no interpreting.
Oh, Bethu. Imbewu ilele apho yaxhuma yaphila. Ngoba yayingadingi ukutolikwa.
Jesus said, I'm he that speaks to you. I didn't need no interpreting.
Yes, what? Mna ndithetha yona we ndinguye. Oko kwangaselwa kutolikwa.
He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. It bore record exactly what God had promised.
Why wenzile umangaliso wazongqinela ukuba yena wayengumesiya lowo. Amen. Wangqina kanye ngoko uThixo wayekuthembisile.
Lord, your God shall raise a prophet like me, said Moses.
Inkosi uThixo yena uyakuvelisa umprofeti onjengam, watsho uMoses.
What was it, a vindication of the scripture?
Yayintoni na kungqinelwa kwesibhalo?
She ran into the city and said, "Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ?"
Isn't this him?
He told me what I've done. Now notice, Jesus, that was him up there in that man. That had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. The word of God says in Hebrews the 4th chapter that he says this. The word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder and the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. It's the word. And every time that a prophet came, he come with the word. Amen. And he was the word for that age. What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart.
He'd
done it in Jesus Christ because he was the fullness of the word. And Jesus said, as it was in the days of Solomon, so shall it be in the coming of the Son of Man. The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings. God manifested in human flesh.
Amen.
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 And do you see it?
We are one.
And would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came.
Kumbula, babelinde unyana wedinga. Kwaekanyemfa koko unyana wedinga wafika.
That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that?
Yaingumkonzo kribela isotom nekela laka Abraham. Ela ubonayo pam kokba unyana wachenjisiwe kba afike.
And now the church spiritual has come to that hour. Somebody said, "Brother Branham, did you say that was God?" The Bible said it was God. It don't need no interpreting. He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. Elohim, the all-sufficient one.
Yena ungu Elohim. Nanso into Abraham ombiza ngayo.
He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim. Abraham called him Elohim.
Abraham wambiza ngokuba ngu Elohim.
God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning, God Elohim.
Uthixo ekunobumba abakhulu kwisebhere u Elohim kanye ngasekuqaleni uthixo u Elohim.
He was Elohim. Manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human food. Amen.
Why Elohim? Amen.
A sign that in the last days that God will appear again among his people in human flesh.
Amen. Amen.
Jesus said, "The works that I do, shall you do also."
As it was
in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Amen. That
don't need no interpreting. It needs manifestation. That's what it means.
Amen.
Amen. Do you believe that? Hallelujah. Let's bow our heads.
Amen.
Our Heavenly Father, we give to you that promise tonight that you said these things. You promised
them.
There's no one can make your word live but you. You said, "Let there be light," and there was light. No one has to interpret that. It was manifested. As we quoted Isaiah the prophet, a virgin shall conceive. She did.
Intombi le iyakumitha yenza ngolo hlobo.
Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened.
Akuswele ukubonakalaliswa. Yakwenza into eyenzekayo le.
You said when he came to be born in Bethlehem.
Wathi wena ekuzeni kwakhe uyokuzalwa eBethlehem.
Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel? But out of thee shall come the ruler of my people.
Ephuma eBethlehem yela kwa Yuda. Anguye nakanye umncinana kubalawuli bakwa Yuda, kwa Israel. Ke kuwe kuyaphuma umlawuli wabantu bam.
The things that he was do, what he would cry at the cross, how he'd be condemned, pierced his feet, his hands.
Izinto awayeza kuzenza, into awayeza kuyikhwaza emnqamlezweni, indlela awayeza kugwetywa ngayo, bazigqobhoza inyawo zakhe nesandla sakhe.
He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastened with our peace upon him with his stripes we were healed.
Wahlatywa ngenxa yesiqeqo zethu, wakunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubethe lokuba sibe noxolo lwaba phezu kwakhe, saphiliswa ngemivumbo yakhe.
How that David said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his holy one to see corruption.
Indlela wathi ngayo uDavid, andisayi kuwushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo, ndingasayi kumnikela wengcwele wami ekuboneni ukubona.
And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the word of God said he'll raise up.
Kwaze kwathi ngomhla wesithathu, ngaphambi kokuba iyure mashumi asixhenxa anesibini sibethe ukuze sibolise umzimba wakhe, elizwi likaThixo lathi uyakuvuka.
They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your word.
Bathi bawubile umzimba wakhe bemkanawo. Basayikholelwa loo nto. Kodwa siyakholwa thina Nkosi kwilizwi lakho.
It was manifested. Jesus Christ raised up. And he said, "Alo, I am with you always, even to the end of the world."
Lalibona kalisiwe uYesu Kristu wavuswa waze wathi, "Ndiya yabona ndinani lonke ixesha kude kube sekupheliswaweni kwehlabathi."
We believe that you're here tonight.
Kwaye siyakholwa ukuba ulapha ngokuhlanje.
We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was.
Siyakholwa ukuba usenguye uYesu Kristu ngokuhlanje apha njengoba unjalo.
And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself.
Kwaye ukhangela kuphela amehlo, ingalo, imilenze, umlomo, imiphefumulo, imizimba onokuthi uyisebenzise ukuzibonakalalisa.
God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us.
Thixo singwalise ngokuhlanje kuze sibone nokubona uYesu Kristu ophilayo ephila phakathi kwethu.
Let him come.
Makeze.
Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, "Sir, we would see Jesus."
Kuyakwenzeka ke njengokulamba kwalowo maGreek ezayo ngalawa mini athi, "Mhlekazi, sifuna ukubona uYesu."
And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him.
Azabana kumbona. Oh, inokuba yayilolunjani uvuyo bakujonga kuye.
God, you're the same today. And you promised that if we hungered, we could see you.
Kwaye Thixo usenguwe namhlanje. Kwaye wathembisa ukuba silambele ukukubona.
A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world.
Iyakuba lixesha elincinane ukuze ihlabathi lingabi sandibona ongakholwayo. Ke nina niyangundibona kuba ndiyakuba nani, ndibe kuni, kude kube sekuphelisweni kwehlabathi.
We know that you're the same yesterday, today, and forever.
Siyazi uba isekwa nguwe izolo namhlanje ngona phakade.
Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done for the glory of God to show that he keeps his word. Amen.
Kosi amazwi selethethiwe, selebhaliwe, ngoku makhenzeke kwenzela uzuko lukaThixo ukubonisa ba uyaligcina lizwi lakhe. Amen.
God bless you. I'm going to call the prayer line.
UThixo nisikelele, sakubiza umgca ukuthandazela.
I believe Billy said to give out prayer cards 1 to 100 or something like that. He isn't here just now.
Ndiyakholwa uba uBhili uthe wakhuphile amakhadi okuthandazelwa elokuqala kuya ekhulwini okanye into lolo hlobo akakho apha okwangoku.
What is a prayer card number? Somebody look on your back. It'll be a number and a letter, A, B, C, D.
Ingaba ngubani ikhadi lomthandazo le? Umntu makajonge ngemva kwelakhe iyakuba yabalinani nonobumba A, B, C, D okanye.
What is it? A, all right.
Ngubani? Ngu-A, kulungile.
Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this.
Masifumane u-A wokuqala, wesibini, wesithathu, wesine, wesihlanu. Qalisani ke ukuma ngolu hlobo.
A number 1, number 2, number 3, number 4.
U-A wokuqala, wesibini, wesithathu, wesine.
4, I didn't see it stand up. Prayer card number 4.
Wesine andimbonanga iphakama. Ikhadi lomthandazo lesine.
1, 2, 3. Maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card he can't stand up.
Isinye sibini sithathu. kuthandaza mhlawumbe akakwazi ukuphakama bakakwazi umuntu mangajonga ikhadi losecaleni kwakhe usenokuba usenokuba nekhadi abengakwazi ukuphakama
quickly now there it is 4 5 prayer card number 5
sikhawuleze ke ngoku nanko wesine wesihlanu ikhadi lomthandazo lesihlanu
6 7 8 9 10 11 12
standard sixenxe isiphozo ithoba ishumi ishumelanye ishumelesibini
just start coming up here now as your numbers are called
qalisani ngoku kumapha nje ngoba ibizwa amana nenu
number 1 2 3 just come right out this way
eloqala isibini isithathu phumani nje nize ngapha
prayer card number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 just take your places
ikhadi lomthandazo loqala isibini lesithathu lesine lesihlanu isithandazo lesixenxe lesiphozo lethoba leshumi ishumelanye ishumelesibini thatha nje indawo zenu
11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ishumelana ishumelesibini ishumelesithathu ishumelesine lesihlanu mashumabini mashumabini nanye anesibini anesithathu
there's anybody came I see a young man in a wheelchair back there if your number's called son and if you can't get well just hold your hand we'll see if you get here
mina sihlanu nabani ungakwaziyo ndibona umfana osesitulweni sesigulana phaya emva bayinani lakho libizwe enyana ube ungakwazi uphama kulungile phakamisa nje isandla sakho sizakubonelela kuba uzokufika apha yabona
how many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick let's see your hand anywhere
Anga papa bangena amakhadi omthandazi babe begula masibone isandla sakho naphina
That's right put your hands up
Kanyapha kulungile phamsani izandla zenu
Do you believe father getting them together Do you believe this that he's the same yesterday and forever
Niyakholwa kilitho basahlanganisana niyakholwa koku ubayise kwanguyizolo namhlanje ngona phakade
How many watch these ministers doesn't the scripture say today brethren that he is a high priest that could be touched for the feeling of our infirmities
bangapi khangela kwabalungiseleni asitsho isibhalo namhlanje bazalwana ukuba yena ngumbingelelo omkhulu onokuchunyiswa kuvelana nezilwele zethu ngakunjalo
how many please that raise your hand
bangapi bakholwayo kulonto phakamisa isandla
he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities
ungumbingelelo omkhulu onokuchunyiswa kuvelana nezilwele zethu
then if the bible says he's the same yesterday and forever how many please that
Ngoko kuba iBhayibhile ithi sekwanguyizolo namhlanje ngonaphakade bangapha bakholwayo lonto
Then how would he act today?
Ngoko uyakusebenza njani namhlanje?
He'd have to act like he did yesterday. Is that right?
Umelo kuba asebenze nje kuba yenzile izolo ingaba kunjalo?
Where is he at tonight? Sitting on the right hand of the majesty his body the Holy Spirit is here in the building to make him known.
Ingaba uphi ngokuhlanje uhleli kanye ngasekunene kobungangamusha umzimbo wakhe umoya oyingcwele ulapha esakhiweni. Uze umazisi.
Notice. Hello. What happened when somebody touched his garment back there a woman one day?
Qaphela ngokukhangela. Kwenzeka ntoni xa umuntu othile wachumisa ingubo yakhe phaya umfazi ngenye imini?
She didn't have a prayer card we'd say, but she touched his garment.
Wayengenalo ikhadi lomthandazo singatsho koko wachumisa ingubo yakhe.
And when she touched his garment, Jesus turned around and said, "Who touched me?"
Wathi kaqhumisa ingubo yakhe uYesu waguquka wathi, "Ngubani lo ngichukumisileyo?"
Peter rebuked him and said, Why, Lord, that doesn't sound just sensible like.
UPetros omkhalimela wathi kutheni inkosi, londo ikhangeli yephatheka yonke.
Why everybody's trying to touch you? Why say who touched me?
Kutheni wonke umuntu uzama ukuchukumisa, kutheni usithi ngubani ongichukumisileyo nje?
He said but I perceive that I got weak. How many knows that?
Wathi kodwa ndiyaqonda kuba ndityafile, bangapha wayaziyo londo.
Virtue which means strength went from me.
Amandla nto leyo ithetha ukumelela aphuma kuye.
I got weak, somebody touched me. With a different kind of a touch.
Dibene obuthathaka kukho umuntu ongichukumisileyo ngohlobo lahlukileyo lokuchukumisa.
And he turned around looked to the audience until he found where that channel of faith.
Bazoguquka wakhangela esihlweleni wade wayifumana lo ndlela yokholo.
Everybody was putting their arms down, "Oh Rabbi, we believe you in all this."
Wonke umuntu wayebeka ingalo zakhe ngapha kwakhe, "Oh Rabbi, siyakholwa kuwe nako konke oko."
But there was somebody really believed it.
Kodwa kwakho umuntu wayekholwa ngenene ilona.
And she touched his garment and believed that she was healed. Because she said in her heart if she could do it that's what would happen.
Wazwachukumisa ingubo yakhe wakholwa kuba wayephilisiwe kuba wathi enhlizweni yakhe ubanga kwenza oko koko kuyawenzeka.
He turned around looked up on the audience till he found her and he said told her her blood issue had stopped and she was healed. Is that right?
Wakuqhuka khangela esihlweleni wathi wamfumana wazwathi wamxela kuba ithombo legazi lalinqamkile waye wayephilisiwe ngakunjalo.
Now that's what he did in the audience of the people.
Ngoku yilondlela awenza ngayo kubaphulapuli babantu.
Now I'm claiming that he is not dead. He's just as much alive today as he ever was.
Ngoku ndibanga ukuba akafanga. Uphile kanye namhlanje njengokuba wakha kanjalo.
And the Bible said, Jesus said himself, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Kwaye iBhayibhile ithe, uYesu wathi ngokwakhe, njengokuba kwakunjalo ngemihla yeSodom, kuyakuba njalo ekubuyeni konyana womntu.
Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there too to respond to it.
Ngokukhangela, akunamsebenzi nokwaloluphina uhlobo lwesipho uThixo anaso apha. Kumele ukuba kubekho esinye apho ezantsi kanjalo esiza kuphendula kuso.
He went into a city. The Bible said there's many things he cannot do because of their unbelief. Is that right?
Wangena esixekweni iBhayibhile ithe sininzi izinto angazange abe nokuzenza ngenxa yokukholwa kwabo. Ingaba kunjalo?
Same thing today. You've got to believe him. You just got to believe him. That's the only way you can.
Into enye namhlanje umelwe ukuba umkholwe. Umelwe ukumkholelwa nje. Londlela kuphela kunokwenzeka ngayo.
Is the prayer line ready? Now, everybody reverent for just about 10 minutes.
Ingaba sele ulungile umgqa ukuthandazela? Ngoku wonke umuntu makahloniphe nje isithuba semizuzu elishumi.
Don't know where I get through that. I got about 25 or 30 standing there.
Andazi nokuba ndiyakugqiba na. Ndinamalunga namashumi amabini anesihlanu okanye amashumi amathathu emiphayo.
But in the prayer line, each one of you out there in the prayer line that knows that I am a stranger to you and I don't know nothing about you, raise up your hand. Each one in the prayer line.
Kodwa ngoku emgcini ukuthandazela. Umuntu ngamnye kuna apho emgcini ukuthandazela owaziyo ukuba ngwasemzini kuwe ndibe ndingazinto ngawe, phakamisa isandla sakho. Umuntu ngamnye emgcini ukuthandazela.
All in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand.
Ngoku phaya kwaphulaphula owaziyo ukuba nanto ndiyaziyo ngawe, phakamisa isandla sakho.
Now here's what I'm trying to say, friend. See? Now here it is.
Yabona ngoku nansi into endizama ukuyithetha sihlobo. Yabona? Ngoku yole.
All these ministers up here on the platform.
Bonke abalungiseleli balapha eqongeni.
And Christ made this promise. See? It's been written.
Kwaye uKristu asenza isithembiso. Yabona? Sesibhaliwe.
When was it to come to pass? In the last days, just before the coming of the Lord. Is that right? It was to come to pass then.
Sasimelwa kukwenzeka nini? Ngemihla yokugqibela kanye phambi kokuza kwenkosi. Ngaba kunjalo? Sasimele kwenzeka ngoko.
Now that's the word that's prophesied today.
Ngoku lilizwe eliprofetelwe unamhlanje.
Not Luther's light, not Wesley's light, and not even the Pentecostal light. It's going on up the road now.
Hayi ukukhanya kwa Luther, hayi ukukhanya kwa Wesley, kungekho kona ukukhanya kwa moya. Sele kunyukile ngendlela ngoku.
Now Luther's all right, Methodist's all right, Baptist's all right, all of them Pentecostal, fine.
Ngoko ka Luther kulungile. Okobuyisile kulungile. Ubaptism kulungile.
There's all kinds sitting here tonight. It ain't the individuals.
Kukhona zonke indidi esihlela apha ngokuhlanje asinguye umuntu ngamnye.
What if you could never tell a Methodist anything about Luther because he believes in sanctification and Luther don't, see?
Bekuya kuthini kuba awunawuze umxelele umbuyisile nantona ngoLuther kuba ukholwa kungcwaliswa abe uLuther engalukholelwa, yabona?
You never tell a Pentecost that sanctification is all of it. He's seen the restoration of the gifts. He ain't going to believe that. No, he's got more than that.
Awungeza uxelwa kwamoya ukuba kuphelelwe kungcwaliso. Ukubonile ukubuyiselwa kwezipho, akasayi kukholwa lonto. Hayi, unokuthe chatha kunoko.
See? And that's the last church age that we had. The Bible says there'll be no more church ages.
Yabona? Kwaye ibe sisigaba sokugqibela sebandla esibe naso. Kwaye iBhayibhile ithi akusayi kubakho zigaba zabandla.
But there's to be a gathering of the people. See? And here we are.
Kodwa kuya kubakho ukuhlanganiswa kwabantu, yabona? Naku ke slap.
I remember the last sign.
Ngokukhumbula umqondiso ugqibela.
Are we people looking for a promised son? Raise up your hand.
Ingaba thina bantu sijonge unyana wedinga? Phakamisa isandla sakho.
Do you believe you are the seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand.
Uyakholwa ukuba uyimbewu kaAbraham ngokuba kuKristu? Phakamisa isandla sakho.
Then seed of Abraham, receive your sign.
Ngoko mbewu kaAbraham, yamkela umqondiso wakho.
It isn't out in Babylon. It isn't out there in the denominational world. It's here among you. Those who are not in that mess out there. Believe it.
Ayikho phandle eBabylon. Ayikho phandle kwihlabathi lobuhlelo. Ilapho phakathi kwenu. Kwabo bangekho kweso siphitiphiti siphandle. Kholwani koko.
Here's a woman. She's a total stranger to me. Somewhere around the same age. I never seen a woman in my life.
Nanku umfazi ungwasemzini ngokuphelele yokum. kwisithuba esimalunga nobudala obulinganayo zange ndimbone nomfazi ebomini bam.
If I could heal that woman, I would do it if she's sick.
Ukuba bendinokumphilisa laa mfazi bendiyakwenza oko ndenze njalo ukuba uyagula.
Don't know nothing about her. You see her raise her hand a few minutes ago? I never seen her. She's just a woman standing there.
Ananto ndiyaziyo ngaye ndimbonile phambisa sandla sakhe kwimizuzu embalwa edlulileyo zange ndabona umfazi nje omi phaya.
Today they come out here and brought a bunch of prayer cards, mix them all up and give them to the people.
Namhlanje bebehlile bezisa iqela lamakhadi omthandazo bawaxuba onke bawanika abantu.
One got number 1 here, number 10 back here, number 15, number 7, number just like that. They're all mixed up right before you every day.
Omnye wafumana inani lokuqala apha nenani leshumi phaya emva inani leshumi elesihlanu inani lesixhenxe inani kanye ngolo hlobo axutywa wonke kanye apha phambi kwenu yonke imihla.
And when they call, they just call all around from everywhere.
Athi ke akubizwa asuke babizwe nje kumacala onke yabona.
And now you don't even have to have a prayer card, just sit there and believe.
Kwaye ngoku awumelwe nokuba nalo ikhadi lomthandazo ungahlala nje apho ukholwe.
Why can't pinch yourself tonight? Let's find out the hour we're living in.
Uthena ungena sitsikile ngokuhlwanje ufumane iyure esiphila kuyo.
It's just about over too, friend. Just about over.
Yabona ngoku usele iza kuphela kananjalo sihlobo isondele ekupheleni.
Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, and that Jesus promised that in the last days the same signs that Abraham did.
Ngoku kuba uThixo Abraham wamvusa uYesu Kristu kwabafileyo nokuba uYesu athembisa ukuba ngemihla yokugqibela imiqondiso eminye wathi uAbraham.
If the angel, which was God in human flesh, done before Abraham, just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today.
Langelosi eyayinguThixo esenyameni yomntu wayenza phambi koAbraham kanye phambi koba unyana wedinga afike uYesu wathi kuyakwenzeka into enye namhlanje.
Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in.
Ngoku sibona amasuntswana kunye namahlelo nazo zonke ezo zinto nesiphithiphithi abakuso.
We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there.
Sibona uBilly Graham phaya ezantsi ngaphesha Oral Roberts nabo bonke abo baphaya phandle.
The Pentecostal messenger and the denominational messenger down there. We see all that going on, carrying out the sign.
Isithunywa sakwamoya nesithunywa samahlelo phaya ezantsi. Sikubona konke oko kuqhuba umqondiso.
Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes in.
UBilly Graham isifundo sasekwalizwe ngenene, lonto amahlelo akholwa kuyo.
Oral Roberts, a healer to the dot. Just as that what the Pentecost.
Oral Roberts umphilisi ngokupheleleyo kanye kanye oko abakwamoya.
But look here, there's something else promised to the seed of Abraham.
Kodwa kangela apha kukho into enye ethenjisiweyo kwimbewu kaAbraham.
There they are down in the mix of denominations.
Phaya basezantsi phakathi kwamahlelo.
There's something out of the denominations supposed to happen. Gathering the people. We'll leave it go for tomorrow night.
Kukho into engaphandle kwamahlelo emele ukwenzeka ukuhlanganiswa kwabantu. Siza kuyiyeka nje kude kube ngokuhlwa ngomso.
Watch. I don't know that woman. I'll turn my back to her.
Kangela, and Muslim fast. Siza kuguquka ndize ngomva kuye.
If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick, I don't know. She'll know what's the truth or not.
Ukuba inkosi uThixo uyakuthetha into kulamfazi mhlawumbe ibe into eyasekhaya mhlawumbe yezemali mhlawumbe isigulo andazi uyakwazi ukuba inyaniswa na kwanyayo.
If he'll do the same thing tonight that he did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days?
Ukuba uyakwenza into enye ngokuhlwa nje nawayenzayo ngoko ningakholwa ukuba uThixo uYesu Kristu wathembisa ukuba uyalapha ngemihla yokugqibela.
How many believe that we're living like in Sodom when the whole world is going into a sodomite condition?
Bangapha abakholwa ukuba siphila kumhla onjengeSodom apho ihlabathi lonke lingene kwimeko yobuSodom.
How many believe what I've told you tonight's the truth?
Bangapha kunabakholwa ukuba oko ndinixele khona ngokuhlanje inyaniso.
Then children and seed of Abraham, believe God.
Ngoko abantwana nembewu kaAbraham kholwani kuThixo.
I sort of get it out of your mind, I'm trying to say something to the woman, looking her in the face or get all the things about telepathy or whatever you want to know.
Ngoku uze oku kube nokuyikhupha engqondweni yakho uba ndizama ukuthetha into nalomfazi ndikhangelene naye ebusweni okanye ndizama ukuhlanganisa zonke izinto zokuvumisa.
Anybody that knows about telepathy shouldn't have better sense than that.
Nabana okwaziyo ukufunda ingqondo unokuba nolwazi olungcono kunoko yabona.
Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel? doing signs and wonders, proclaiming Jesus Christ the same. No.
Wakwambona umuntu ovumisa ngokufunda ingqondo eshumayela ivangeli. Wakwambona umuntu onqula imimoya eshumayela ivangeli senza imiqondo nezimanga ebabaza uYesu Kristu ekwangu. Hayi.
See, it's people's mind. See, they're blind.
Yabona into nje ingqondo yabantu, yabona? Bazi mfama.
Do you believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right?
Uyakholwa ukuba bangazi mfama? IBhayibheli yathi bayakuba njalo. Ingaba kunjalo?
Petty, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truth breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof.
Is cute cute abathwelwa lelikhathi abathandi beziyolo kunoba bathande uThixo abangena taho abatyholi abangena kuzeyisa abangena kuthanda kulunga benokumila kokuhlonela uThixo ukanti bawakhanyela amandla akho.
Did Jesus say in St. Matthew 24:24 that the two spirits in the last days would almost deceive the very elected if it was possible?
Akazange athi uYesu kuMateyu ongcwele sesihlonishwa vene 4:24 athi le mimoya mibini ngemehlo okugqibela iyakusondela kangangokuba ilahlekise nabanyulweyo ukuba bekunokwenzeka.
But it is impossible. They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God.
Kodwa akunakwenzeka. Babe kwingcinga zikaThixo oqalekene. Kwaye bayinxalenye kaThixo.
Our God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. It's you, Lord.
Ngoku uThixo kaAbraham, kaIsaac, noYakobi, yenza kwazeke ngokuhlwa nje kuba nithetha inyaniso ngawe. Nguwe Nkosi.
Humbly, let your servants be able to get their own thoughts out of the way that you could use our bodies for your glory. In Jesus' name. Son of God. Amen.
Ngokuthobekileyo abakhonzi bakho mabe nokuzisusa ingcinga ezizabo endleleni ukuze ukwazi ukusebenzisa imizimba yethu usenzelo lwakho uzuko egameni likaYesu Kristu unyana kaThixo. Amen.
What is a gift? Not something you take and chop and turn. No, no.
Indoni sipho ayisiyonto oyithatha nje uxabele ngayo ujike. Hayi, hayi.
It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you.
Kukwazi ukuba wena uzikhuphe ecaleni ukuze uThixo abe nokusebenzisa.
A gift is only getting yourself out. Then God uses it.
Isipho kuzikhupha isiqu sakho aze uThixo asisebenzise.
A lady behind me is going to die right away if she isn't healed.
Elinenekazi lisemva kwam liza kufa khona ngoku ukuba liphiliswa.
The lady behind me has just been prayed for by another man recently.
Elinenekazi lisemva kwam lisandula kuthandazelo yenye indoda utshanje.
She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs.
Linomhlaza, umhlaza usebeleni lalo nasemiphungeni yalo.
She was just recently prayed for and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's thus saith the Lord.
Kwaye kutshanje belisandula kuthandazelwa. Kwaye lizama ukwamkela oko ngokukholo ukuba liphilisiwe. Longu itsho iNkosi.
Is that true, lady? If it's right, raise your hand to the audience.
Inyanso leyo Nkosazana. Ukuba yiyo, shukumisa isandla sakho.
The God of Abraham still lives.
UThixo kaAbraham saphila.
All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen.
Kulungile hamba ukholo koko ukholwayo uyakuphila. Amen.
You believe? You say, what about the audience?
Niyakholwa. Uthini ngasihlwele?
This woman sat near on the end of the row, second lady right there.
Lo mfazi uhleli apha kanye ekupheleni komgca. Inenekazi lesibini kanye phaya.
When I turned around this there, I seen something. A thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure.
Ndithenda kujika kanye phaya, ndabona into, into ejikele ngalweni yalo, impompa kubetha kwegazi, lineqondo liphakamileyo lobushushu begazi.
Is that right, lady? Raise up your hand. If you believe, your blood pressure will go down.
Ngaba njalo Nkosazana, phakamisa isandla sakho. Uba uyakholwa iqondo liphezulu legazi lakho liyakuhla.
The God of Abraham still on the scene. He's just exactly what it was. The word of God for this day.
UThixo Abraham selapha, useyilondo kanye wayeyiyo. Ilizwi likaThixo lalomhla.
How do you do? You believe now? Have faith in God.
Uphila njani? Uyakholwa ngoku? Yiba nokukholwa kuThixo.
Seem to be just a child. God knows your heart, young lady. I don't.
Khangela ngathi usengumntwana nje. UThixo uyayazi inhliziyo yonkosazana encinane. Andiyazi mina.
You believe God's able to reveal to me what's wrong? Will you believe him if I will?
Uyakholwa kuba uThixo unako ngidityilela kuba into na undonakele. Uyakholwa kuye kuba ndenze njalo.
It's not for you. It's for somebody else. That's your brother.
Asiko kwakho. Koko umuntu othile ngomnye. Kumna kwenu.
And he's very sick. And he's in a city north here. Delirious.
Kwaye ugula kakhulu. Kwaye kusixeko esithile apha emandla ethule.
And he's in a hospital. And he's got leukemia. And the doctor's giving up to die. No hopes at all. That's right.
kwaye usesibhedlele kwaye unesifo samasuntu egazi leukemia kwaye oogqirha bamncamile ukuba afe akho mathemba ngokupheleleyo kunjalo.
You believe?
Yes.
All right. What you got? Take that lid on. Go down. Amen.
Uyakholwa? Kulungile. Intoni le uyiphethe ngesandla? Thatha loo nto uyibeke phezu kwakhe uze ungathandabuzi ukholwe. Amen.
You believe? I never seen the lady in my life. But God remains God.
Niyakholwa? Andizange ndilibone nenekazi ebomini bam. Kodwa uThixo usenguThixo.
Now tell me a human being can do that. It isn't in the making of a human being to do it.
Ngoku ndixelele umuntu onokuba nokuyenza loo nto. Akho kwenzeni komntu ukuba yenze loo nto.
It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate himself just before the seed of Abraham as it was in the days of Sodom.
NguThixo awathi uYesu Kristu wathembisa ukuba uya kuba lapha ngemihla yokugqibela azingqinele kanye phambi kwembewu kaAbraham njengoba kwakunjalo ngemihla yaseSodom.
Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. I guess our first time meeting in life.
Ngoku apha andilazi elinenekazi singaba semzini omnye komnye. Ndiyaqikelela ukuba kokuqala sihlangana ebomini.
You believe me to be his servant?
Yes.
You believe this to be the word?
Yes.
Uyakholwa kumba ndisisicaka sakhe? Uyakholwa kule nto kuba lilizwi?
And you know that if this word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart, is that right?
Why we ask ba elizwi lisenguye umqaluli wencingane nezicamango zenhliziyo ngaba kunjalo?
The word is a healer also, if you can believe it, you do.
Ilizwi lingumphilisi kanjalo ukuba unokukholwa kulo. Uyakholwa?
Your shadow too with a dark shadow, it's cancer.
Ukukhutshelo nawo ngethunze elimnyama umhlaza.
You believe that God can tell me where that cancer is?
Uyakholwa ke ukuba uThixo angixelela ukuba iphina lo cancer?
It's in the lower intestine, so the doctor says.
Ikumathumbu asemazantsi utsho ugqirha.
You believe now should be healed?
Amen.
Oh, don't doubt it all and God will make you well. Amen.
Uyakholwa ngokuba uyakuphiliswa? Hamba ungathandabuzi konke kwaye uThixo uyakuphilisa. Amen.
You believe everybody? Just exactly what he promised to do. Have faith in God. Don't doubt.
Niyakholwa wonke umntu? Kanye loo nto wathembisa ukuba uyakuyenza. Yiba nokukholwa kuThixo ningathandabuzi.
We're strangers to one another. I don't know you.
Asazana omnye nomnye. Andikwazi.
If we're strangers, let the audience know that we hold our hands. I've never seen the woman in my life.
Ukuba singaba semzini, mabayazi loo nto abaphulaphula. Masibambane isandla. Andizanga ndimbone lomfazi ebomini bam.
You believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's his word.
Niyakholwa apho phansi? Niyakholwa ukuba nguYesu Kristu? Yintoni na? Lilizwi lakhe.
When these people reject it, they're not rejecting the man, they're rejecting the word.
Abantu belala. Abali muntu bala ilizwi.
It's the word that was on the outside couldn't get back in.
Lilizwi elalingaphandle alakwazi ukubuyela phakathi.
Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life.
Ngoku elinenekazi lingwasemzini kum. Andizange ndalibone ebomini bam.
God's a healer. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, would you believe me?
UThixo ungumphilisi. Isenobalizela ngakuphiliswa. Isenoba into enye, kodwa uba uThixo uya kungicacisela ukuba into nenkathazo yakho uyakholwa kum.
The first thing you want prayer for is you got a bad ear. One of your ears you can't hear out of it. That's right. That's true.
Into yokuqala oyithandazelayo kukuba unendlebe engaphilanga. Enye indlebe zakho awuva ngayo. Injalo loo nto. Yinyaniso leyo.
And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes.
Uze ube nomkhwa kwaye ufuna kwahlukana nalo mkhwa ngokutshaya imidiza.
Put your finger in your good ear now. All right?
Beka isandla sakho kule ndlebe yakho iphilileyo ngoku. Kulungile?
Your good ear. All right?
Kule ndlebe yakho iphilileyo. Kulungile?
Now believe God and go on your road and you won't smoke any more cigarettes either if you believe.
Ngoku kholwa kuThixo uhambe indlela yakho awusayi kutshaya imidiza futhi uba uyakholwa.
Go on, the Lord bless you. You see what happened? Is he real?
Hamba nenkosi kusikelele. Niyabona into yenzekileyo? Ingaba kayiyo inene?
I don't know you. We're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you.
Andikwazi. Singaba semzini omnye komnye. Andizange ndakubona ebomini bam, kodwa uThixo uyakwazi.
If God can tell me something about you, would you believe?
Ukuba uThixo angandixelela into ngawe, uyakukholwa?
Will the whole audience believe?
Ngaba isihlwele sonke siyakukholwa?
Anybody out there know the woman? Anybody in the audience know the woman? All right, you know whether this would be true or not.
Nabana upaya umaziyo lomfazi. Nabana upaya kwisifero maziyo mfazi. Kulungile. Uyazi kuba oku inyaniso na okanyayo.
This should settle. This should tell the truth.
Oku kumele kuyiqonakalisa. Oku kumele kuxela inyaniso.
Now you see what's happened just the last few minutes. See, it's just, I'm staggering. See? It's just everything's becoming blind to me.
Ngoku ningabona nje kwenzekileyo kule mizuzu imbalwa kum idlulileyo. Yabona? Yenze nje kuba ndiqhathazele, yabona? Kusuke nje yonke into yaba mnyama kum.
It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not me. It's the word promised for this day.
Yabona? Qalula. Yabona? Moya ingcwele asindimi lilizwi elathengiselwa lo mhla.
It's never been since the days of the apostles. It never has been.
Akuzange kwabona ukusukela ngemihla yabapostile. Akuzange kubekho.
Before we said it just before the coming of the Son of Man, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Kodwa yathi kanye nje phambi kokuba eze unyana womntu njengoba kwakunjalo ngemihla kaLot, kuyakuba njalo ekuzeni konyana womntu.
Unbelievers don't believe it. They're not expected to believe it. But believers believe it.
Abangakholwayo abakholwa kulonto, abalindelwanga ukuba bakholwe kuyo.
Now, if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your heart you raise
your hands? You got some damage. You've had a
car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. You also got a kidney pulled loose.
Unokwenzakala ukuthile, wafumana ingozi yemoto. Yenza kuba kutsaleke, kukhululeka amathambo omqolo entanyeni yakho. Unenso eyathi yaxhuzuleka.
That's right, isn't it?
Yes.
You believe?
Yes.
You'll be all right.
Praise the Lord.
You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing.
Come, lady. 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 Come, lady.
Come, lady. Look this way. You believe God heals heart trouble?
Yes, I'm going to say. Uyakholwa uba uThixo uyayiphilisa inkathazo yentliziyo?
Or go on your road, believe in your heart, will get all right.
Kulungile, hamba indlela yakho ukholwe inhliziyo yakho iyakuphila.
You believe God can heal your back? Make you up, go on, believe it.
Yiza apho. Uyakholwa uba uThixo angakuphilisa umqolo wakho, akwenze uphile, hamba ukholwe ke ngoko.
Just believe God, that's all you have to do.
Kholwa nje kuThixo, loo nto kuphela umele kukuyenza.
Come later. You believe God heals stomach trouble? Go eat your supper. Believe with all your heart.
Yiza apho sasana. Uyakholwa uba uThixo uyayiphilisa inkathazo yesisu? Hamba udle isidlo sakho sangokuhlwa, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke.
Come. You believe God can heal arthritis? Then go believe it and God will make you well.
Yiza. Uyakholwa uba uThixo angakuphilisa ukuqamba kwamalungu? Hamba ke ngoku ukholwe wenze uThixo yakukuphilisa.
All right. Come. You believe with all your heart? You believe arthritis again?
Kulungile, yiza. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke? Uyakholwa ukuqamba kwamalungu kwakhona?
You believe God can make you well? Won't believe it. Say thank you, Lord.
We are calling about it. We are calling about it. We are calling about it.
How many believes out there? Do you believe?
Mangapa makolo abo panzi. We are calling.
This lady saying you're the red dress on raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well?
Elena kazi ngabe loko ebomvu. Pakamse santa salo kanyapa. Ubolo akupama kwe kono lobushushube kazi. We are calling about it. We are calling about
it. You do? All right, lay your hands over on that lady next to you down there and tell her voice is going to get all right.
Uyakholwa, kulungile. Beka isandla sakho phezu kwelana nenekazi seceleni kwakho apho phansi. Ulixele ukuba ilizwi lalo liza kulunga. Amen.
There it is.
Hallelujah.
Amen. Do you believe? Have faith.
Nanzo ke. Amen. Uyakholwa. Yiba nokholo.
Here's a man sitting here having hemorrhages. You believe, sir, sitting right here?
Nanzi ndoda ihlele apha, inokopha. Uyakholwa mhlekazi.
Yes, got hemorrhage. You believe it will heal?
Ewe, unokopha. Uyakholwa ukuba kuyakuphila.
The lady next to you has hemorrhages also. And she has a back trouble.
Elinekazi lihlele ecaleni kwakho linokopha nalo. Kwaye linenkathazo yomqolo.
Do you believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it.
Uyakholwa ukuba uThixo uyakuphilisa. Uyakholwa. Phakamisa isandla sakho ukwamkele. Kholwa.
This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. Do you believe it, that's right, lady?
Elinekazi lihlele ecaleni kwakho linenkathazo kwimilenze yalo nasikhotyana walo. Uyakholwa kulonto injalo nkosazana.
You believe it you'll be healed? Raise up your hands and accept it.
Uyakholwa kulonto uba uyakuphiliswa. Kulungile, phakamisa isandla sakho uthi ndiyayamkela.
Or if the lady next to her has infection, you believe that God will heal the infection, young lady, with the glasses on?
Kulungile, elinenekazi lisecaleni kwakhe linesifo sosulelayo. Uyakholwa uba uThixo angakuphilisa kweso sifo sosulelayo nkosazana? Lula inxibe indondo.
Raise up your hands and accept it. All right, believe it.
Phamsi sandla sakho uthi ndiyakwamkela. Kulungile, kholwa kukho.
The lady next to her has kidney trouble. Do you believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand and accept it.
Elinene kasilecaleni kwalo line kathazo yezinso. Uyakholwa ukuba uThixo uyaphilisa inkathazo yezinso, nkosazana. Kulungile, phamsi sandla sakho uyamkela.
The little girl next to her has a garter. You believe that God will heal the garter, lady? Raise up your hand and accept it.
Lentombazana incane secaleni kwakho nesibhoko. Uyakholwa ukuba uThixo uyaphilisa isibhoko apho? Phakamisa sandla sakho uyamkela.
How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it.
Bangapha ukukholwa ngenhliziyo yonke. Ngoko phakamani ngenyawo uyamkela.
Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac and of Jacob.
Phakamani ngekubukho bothixo kaAbraham, Isaac and Jacob.
In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence.
Ekamela inkosi Jesu Christ wanga umoya ingcwele ngawangena kwesakhiwo ngoku aphilise wonke umuntu okubukho obungcwele.